DK International Uganda. Kanaka imba kamkwani. Ogamba chimkwani, yekati ulirotya. Otali mkwani, mutima kukubagana. Ogamba chimkwani, yekati ulirotya. Otali mkwani, mutima kukubagana. Zerwe nkula vye mkwano, esanyu linzijula nyo. Kwa gala nyo mkwano, mbutufu kumatira. Kwa ulilote mkwano, yekati olikuchi. Zerwe sikula vye mkwano, mbula kusidika.
Mkwano, I talk for you.
Mutima kukomyewo, kubanga gyentudde mukwano, mutufu nkulowooza. Njagala nnyo mukwano, mutufu ombeereko. Kubanga wotali mukwano, buli kimu tekitambula. Obulamu bwange mukwano, mutufu nnabuwaayo. Kati nkusaba kimu mukwano, naawe onsasireko. Ogamba chimkwano, yekati owulirotya. Nze wotali mkwano, mutima kukubagana. Ogamba chimkwano, yekati owulirotya. Nze wotali mkwano, mutima kukubagana. Ogamba chimkwano, yekati owulirotya. Nze wotali mkwano, mutima kukubagana. Ogamba chimkwano, yekati owulirotya. Nze wotali mkwano, mutima kukubagana.
Love you, love you.